Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com naho mushobora kuhasanga igihe cyose mugiyeyo ibiganiro byacu n'amakuru yacu. Ikaze rero mu biganiro by'iki gitondo ku cyumweru tariki ya 24 ukwezi kwa 9 2017. Mbanje kubasuhuza mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Juti zacu, mureke duhere ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Turakomereza ku kiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari rero. Mu Burundi, umugambwe Uprona ejo watangiye mu makomini y'igihugu ingendo zo guhimbaza imyaka 56 ishize itsinze amatora yagejeje Uburundi ku bwigenge. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye urugendo rwo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo ejo rero araduye inkuru.
Muri komine Ntega cyo kimwe mu yandi makomine yose y'intara ya Kirundo, umugambwe Iprona wahimbaje imyaka 56 iheze utsinze amatora yashikanye Uburundi ku ntahe y'ukwikukira. Muri aba makomine yose ibirori byahagarikiwe n'abari mu burongozi bukuru bw'umugambwe. Muri komine ya Ntega ibirori byahagarikiwe na Gastosi Ndimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba no mu ntararibonye z'umugambwe. Gastosi Ndimwo avuga ko umugambwe Iprona uzokwama ushigikira intwaro mu ntumbero yo gutsimbataza ukwikukira waharaniye.
Twembi tuzokwama dushigikiye intwaro tuba tuyirongora canke irongorwa n'abantu. Icyo niteka umugambwe wa Gasore yateye mu Gasore na Iprona atawundi mugambwe uzopfa uritiye. Kuba umugambwe wazanye ntahe y'ukwikukira nawe ni mugambwe muri iki gihugu uzoza ntayo kwikukira. Bazoza bayikomeze bayisimbataze, mugambwe ntayo kwikukira ntituzoyironka kabiri. Nicyo gituma umugabo wa Sarayipona udategerezwa kwigenza nk'ihene zo muci.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko ata kintu na kimwe kizobuza ubutegetsi buhari gushikana abarundi mu matora yo mu 2020.
Nta muntu n'umwe azoza kudutobera aya mahoro turiko turarabonera, kandi tugatubamenyeshe yuko dufatanye mu nda twese mu budasa bwacu mu migambwe yacu amatora tuzoyagira atagisibye. Bavuga bareka amatora intwaro iri uno munsi izoshikana igihugu ku matora 2020 atagiciyemo. Uyumvira ngo azoza intwaro fata kibanza, uyumvira ngo azoza ibinibinibinibi, uyo ko ariko atwa umwanya wiwe.
Muri urwo rubanza uwahora ayoboka Karoli Nditije nk'umukuru wa Iprona ari nawe amuserukira muri komine Ntega niho yari, ariko yitavye nk'uyoboka uburongozi bw'umugambwe uhari.
Kandi bose turi kumwe twavuze ati jewe twumvikanye n'abantu ndabivugire ngaha, utabyumva abireke, nimwabyumva tubikomere amashyi. Twumvikanye ati gushika uno munsi twebwe turabaprona twese atazina tugira twese sabe kwa konsiliya sabe kwade twebwe umugambwe w'abatasigana Iprona.
Nk'umwe mu bari mu burongozi bukuru bw'umugambwe Iprona, Gastos Ndimwo avuga ko ingendo zagizwe mu makomine y'intara ya Kirundo ziri no mu mugambi wo kwiyunga.
Twazanye kandi nuko dusubiza hamwe n'abibere ryayazi. Kabashimiye mushinga ntaye kaza nabo bari kumwe, kabashimiye n'umunyamabanga wa mbere w'umugambwe ngaha, benda basabe bahaguruke bagwane mu nda icezi. Yasubiye kutubwira ngo tuzoraba abana, kaza yaje kutubwira ati umugambwe se abantu ndame numva amazina ngaha konsiliya numva nitije nitije musaba mubiri muzofata indege mujye mubibwira musubize hamwe n'umwe mwege muri ngaha mubirigi iyari wewe uri ngaha ntazi ayugo nico gituma nsabye abadasigana kujya mwabivuze turabe umurongo umwe tuje gutegura amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'akanyamuneza.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahamagariye kandi abarundi bahunze guhunguka guhimbaza imyaka 56 iheze umugambwe iprona utahukanye insinzi mu 1961 bizokogwa mu makomine yose y'u Burundi. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, indwara bita kirabiranya yateye mu ntoki hamwe na hamwe mu ntara y'uburasirazuba bw'igihugu. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yasuye umurenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Hagati aho Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko umuti kugeza ubu ari umwe, nuwo kurimbura insina zose zifashwe kugira ngo zitanduza izindi. Asumta, umwanya ni wawe.
Mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, ni agace karangwagamo urutoki rwinshi, ariko muri ibi bihe ahari hateye urutoki habaye imbuga. Abinkwakuzi bateyemo indi myaka nk'ibishyimbo, imbuto ziribwa, ariko abaturage bakemeza ko bahuye n'igihombo gikabije, kuko mu gace kabo bari basanzwe batunzwe n'urutoki. Urugero baduhaye rwakumvikana nk'urudashoboka cyangwa se rutangaje ni uko kugeza ubu abaturage badashobora kubona n'urukoma rwo gupfundikira inkono mu gihe batetse.
Ni ikibazo nyine turateganya ko inzara tugiye guhura nayo, nta hantu tuzabona igitoki.
Urutoki n'ubusanzwe kirabiranya yari yaraduciye, ibyo yararimbwira arangiza ubu aho ngaho hari urutoki agahishyira.
Ugeze muri aka gapande ko hirya mbega aho bita hashizeho hose ni ubutaragari, nta mu byaruhari. Urutoki rwari rumfashije cyane, nabonaga amafaranga ntarushye. Nagurishaga inyamunyo ugasanga imodoka iparitse hano iragura inyamunyo, none ubu ngubu rwose no kubona icyo kurya birabatombora tombora.
Dufite inzara ahubwo turashize, turagikize ahubwo ko twabereye turi aho gutyo, n'ibitoki twabiretse iseri n'amafaranga 700. Ariko se aha haruguru hari imibyashi, nkuri ko hari ibiti bihagaze gusa, dushaka urukoma kugomba kurusana nk'ibishashi dukoresha. Ubu wajya muri urutoki rw'umugabo ukajya gucamo igikoma.
Muravuga ko inaha urutoki rwarabuze, ku buryo mwabuze n'amakoma.
Ni ukuri umuntu yaremeye agura ishashi gusa najya kureba ko ari akantu gahagaze hariya nkagacaho urukoma. Ambonye se
amasashi se ko bayaciye mu yabyenza gute?
Turakamesa tukagashyira hariya mu nzu tukagahisha.
Twarabibe natwe kwanga gupfa tuzi imitobe iki, ntabwo rero ko dusa.
Abaturage bemeza ko impanuro bahabwa zizabafasha guhangana n'iki kibazo cy'indwara ya kabore bazigerageje, ariko n'ubu batarabona igisubizo kirambye.
Imiti ya kiraranya tubona ukuntu batubwira banatwigisha ni ukuyitema tukayirimbura tukayitaba tukacukura nogo nini tukayitabamo. Ariko rero twasanze nanone kuyitaba nanone ahubwo irinjira mu butaka, ahubwo uyanika ndabona ariwe bigenda neza, kuko hari igihe ifatwa ihereye hejuru akaba n'igihe ifatwa ihereye mu nkonyi.
Madame Ingabire Jeanne Priscilla, umukozi ushinzwe indwara zifata imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi indwara ya kabore idafite umuti irikiza burundu usibye gukuraho urwo rutoki mu gihe rwafashwe rwose. Uyu muyobozi avuga ko icyo bigisha abaturage ari uburyo barwanya kabore, kuko kuyikiza burundu byo bidashoboka.
Icyo tubasaba rero abahinzi, cya mbere mubyari yabonye ugaragaho iyo kabore umukutebo akawurandura, ya mitungo barayikatagura bakaba bashyira mu cyobo bakabitaba. Hanyuma ikindi ni ibikoresho bakoresha muri urwo rutoki rwagaragayemo kabure. Ni ukuvuga ngo umuhinzi icyo tumusaba, byibuze wa muhoro cyangwa se kakawiwe cyangwa ikintu agiye gukoresha cyangwa se ibi twita uruhabuzi, ngo kuba byibuze yabanza akabikisha ku muriro. Hanyuma ikindi nanone ni ukwirinda, urabona imikanana akaba yawupfuka, kuko muri iyi ndwara uretse n'ibikoresho ikwirakwizwa nanone n'inzuki.
Madame Ingabire ishinzwe kurwanya indwara z'imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB, asaba abaturage kutaragira amatungo mu rutoki rwamaze kurwara kabore, kuko nayo ashobora gukwirakwiza iyi ndwara. Nta cyizere cyihuse abaturage bari basanzwe batunzwe n'urutoki bahabwa, kuko iyi ndwara idakira vuba kandi kuyirimbura bikaba bifata igihe kirekire.
Ubundi tubwira gutegereza sezo ebyiri z'ihinga kugira ngo abe yasubizamo urutoki.
Abe urutoki bo rero ikigaragara ni uko igisubizo utavuga ko kirejo cyangwa ejo bundi, kuko
nyine urumva nk'umuhinzi we abashaka igisubizo ahita abona aho ako kanya. Wanamubwira ko indwara nta muti uhamye akumva ko ibintu byacitse, ariko mu by'ukuri umubwigire za nama zo kubana na ya ndwara n'urutoki rwiye zikurikije arasarura rwose.
Muri ibi bihe hirya no hino mu ntara n'uturere hagiye humvikana indwara zinyuranye ziraye mu myaka y'abaturage, bituma duca duce tumwe duhura nibura ry'ibiribwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi cyizeza abaturage ko imbuto nyinshi zari zarabuze ubu zatangiye kuboneka cyane cyane nk'imbuto y'imyumbati. Gusa hari izifata igihe kirekire nk'urutoki kugira ngo umusaruro warwo wongere kuboneka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Rukara, mu karere ka Kayonza, mu ntara y'Iburasirazuba.
Bagenzi bacu Jean Bosco ndarurinze mu Burundi na Sumta Kaboyi mu Rwanda, ndabashimiye. Nshuti zacu, muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Inyoni yo mu bwoko bw'inuma yera ifite ishami mu kanwa kayo ni ikimenyetso gikunze gukoreshwa mu kugaragaza icyizere cyangwa amahoro atangwa n'umuntu ku wundi. Ese uwari uzi ko iyi numa iguruka n'ishami mu kanwa ari uburyo bwo kwibutsa abaturage akamaro kayo mu gutwara ubutumwa bwiza, bityo bikabera isomo abatuye isi ryo kugira uruhare mu gukwirakwiza amahoro? Mu kiganiro cya none dutangiye dukomoza ku mahoro, bityo ibi ntibiri butandukane na gato n'insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Amazina yanjye njye ubasuhuza kandi ubaye ikaze mu kiganiro nitwa Mizero Crispe. Gusa sininjye nyine mu kiganiro cy'uyu munsi, andi kumwe na mugenzi wanjye Dorin Ndahumbo.
Reka dutangire ikiganiro twifuriza amahoro buri wese ukurikira ibiganiro mugezweho na Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ikiganiro ejo muri gahunda y'Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda.
Nyaboneka ntunyeganyize urushinge rwa radio yawe, iki ni ikiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya. Adorin, reka dutangire ikiganiro dukomoza ku munsi mpuzamahanga w'amahoro, umunsi ngaruka mwaka wizihizwa buri tariki ya 21 nziri ku isi yose. Ubu twavuga ko turi mu cyumweru cy'amahoro. Ese amahoro umuntu yayasobanura ute?
Amahoro umuntu ashobora kuyasobanura mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane hagendewe ku mitekereze ndetse n'ubuzima bayemo.
Ariko buryo uko ariko kose amahoro yasobanurwa, hari ibintu bihuza isano n'amahoro tuba tuvuga, Dorin.
Yego Crispin. Bimwe muri ibyo twavuga kugira ituze mu mutima, kugira umunezero mu buzima, kugira ubwisanzure mu mibereho, yewe n'ibindi byinshi bitarimo guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Mu kiganiro ejo uyu munsi ugiye kuganira ku mahoro mu muryango, ariko twibande ku guhunga imiryango yacu bitewe no kuyiburamo amahoro. Dorin, turabaza iki abadukurikiye?
Ese mwebwe mudukurikiye muri aka kanya, mubona ute iyimiko ry'amahoro mu miryango y'iki gihe? Ese mubona hakorwa iki kugira ngo buri wese agire uruhare mu kwimika amahoro arambye mu muryango?
0728082832 niyo nimero munyuzamo ibitekerezo byanyu mukoresheje ubutumwa bugufi.
Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Afrika mama we, ni inshingano yacu yo kugukunda no kuguha amahoro.
Afrika mama we. Dorin, reka dutangirire ikiganiro ku ngaruka zigera ku rubyiruko zitewe no kubura amahoro mu miryango yabo bigatuma bayihunga.
Yego, reka twumve ibitekerezo by'urubyiruko.
Mugenzi wacu David Hitimana yabajije urubyiruko agira ate, Dorin?
Niki cyatuma ubura amahoro mu muryango kigatuma uhunga ukigendera?
Cya mbere cyo ni ubukene mu rugo. Abona icyo ukeneye, kuba wakeneraho umubyeyi ikintu ntukibone, no kutisanzura mu rugo rugo. Cya kabiri, burya n'urukundo rw'ababyeyi ruzamo. Iyo umubyeyi ubona atagukunze, uhitiramo kuvuga ati n'ubundi ntanyitayeho, kandi wenda nuko ngeze aha mfite imbaraga nakihigira ubuzima bigakunda.
Nta yindi mpamvu y'umuntu yabuze amahoro, ugomba kujya gushaka amahoro ari. Ni amakimbirane mu miryango aturutse ku babyeyi bombi cyangwa ku mubyeyi w'imyitwarire mibi.
Ikintu numva cyankura mu rugo nkajya gushakira ahandi amahoro. Iyo baje bakarwana buri munsi, bagatukana buri munsi uri kumva, hari n'umuntu uba wifitiye inzu ntoya, bagasanga mwiryamiye, bakaza ukabona barafa barafatanya babaguye hejuru kavuga induru za buri munsi ntago nazikira abashinzwe umutekano induru za buri munsi ugahita uvata inzira ukigendera
birashoboka ko naba mu rugo ababyeyi tutameranye neza bitewe n'ikibazo runaka hari igihe umukobwa ashobora kuba amaze imyaka myinshi adashaka umugabo nenda bari umuntu aye bayashatse ababyeyi bagora bamutoteza ati uhuri mu biki noneho wumva nagira amahoro ari uko mongiye mavuye nyine nkagenda
ibi birashoboka kubera ko ntago burya iyo uvutse mu muryango ushobora kuvuka mu muryango ufite amatiku ugakurira muri amatiku bituma udatekereza neza mugasanga ari imiryango yifashije nta matiku igira ariko asanga umwana avuyemo abakira
birashoboka ubitewe n'impamvu yabo yo mu rugo cyangwa se nawe ubwawe ufite uburyo ushaka kwigenga impamvu ya mbere ushaka kuba mu rugo utameranye neza n'ababyeyi impamvu ya kabiri ni uko ushaka nawe ubwawe kwigenga wowe ubwawe
birashoboka kubera yuko nyine uba uhunga yuko imiryango yawe ushobora no kugira ikibazo ugasanga umuryango wawe nyine nawe ubwawe murashyamiranye urabona hari n'igihe uhura n'umuntu nyine ugasanga papa wawe cyangwa mama wawe ubogamiye kuri umwe ugasanga umwe yanaguhegera akaba yaguhitana birashoboka ko wahita wigendera nyine
kuri njye ntabwo bishoboka kubera ko ntabwo wakwifata wowe nk'umwana ngo ugiye ngo guhunga ngo iwanyu ngo niho uzabonera amahoro oya biterwa n'ahantu ugeze ntabwo uzaba uri umwana wareranywe n'ababyeyi ababyeyi bareze icyo gihe niwumva ko ushaka kwigenga uzaba yenda ugeze ku ntera runaka ubwo uravuga ngo nujya kwibana hari izindi ngeso uzajyamo kugira ngo ubeho
cyane cyane ubukene kugira ngo umuntu afate umwanzuro ave iwabo ugiye barera gusanga rwushwana n'ababyeyi kabatekamata umwanzuro njye kwishakira ukwanjye ubwanjye buzima atakwa ngwendura n'abanze nyuma ukagenda ukuri n'abasura ariko nyine wari ugushakisha nyine ubuzima wenda ubona nta kintu wowe wabakura
birashoboka cyane kubera amahoro uba ushaka birashoboka ko wabahunga
ni imibereho ubundi ni imibereho niyo ituma batandukana n'imiryango
ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda
Ibi byari ibitekerezo by'urubyiruko aho buri wese atubwiye ku giti cye icyo abona cyamubuza amahoro bigatuma ahunga umuryango we ariko se Dorin ko tumaze kumva bimwe muri byinshi byabuze urubyiruko amahoro bigatuma bahunga imiryango yabo abadukurikiye bo babitekerezaho iki
Ese mwebwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo buri wese agire uruhare mu kubaka amahoro mu muryango ndetse n'igihugu muri rusange nimudusangize ibitekerezo byanyu turakomeza kubyakira kuri nimero 072-8-0-8-2-2
reka dufate akaruhuko gato dukurikire indirimbo Mon Avenir Dorin ibi bisobanura iki mu kinyarwanda
bisobanura ahazaza hanjye
ni indirimbo yakozwe n'abahanzi bo mu karere k'ibiyaga bigari bitwa JAP reka tuyikurikire turagaruka mu kanya dukomeza ikiganiro
pour la paix danser pour la paix chanter les messages d'amour
Dorin reka dukomereze ikiganiro mu karere ka Kayonza aho mugenzi wacu Ive Nkuye mu Ruge yagiranye ikiganiro n'umugabo wavukiye ndetse agakurira mu muryango wahoraga mu ntonganya
Crispe wenda mbere yo kumva iyi nkuru bakunzi bacu twakwibaza tuti ese guhunga imiryango yacu kubera kuyiburamo amahoro nibwo buryo bwiza bwo kubona amahoro twabuze mu miryango iwacu
aba bakunzi bacu nimwe mubitekerezaho turabikomozaho nyuma y'igi nkuru
Nibyo koko mu rugo hahoze amakimbirane papa na mama bahoraga bagirana ibibazo tewe nuko
uyu ni Mungu yiko Jean Claude w'imyaka 29 y'amavuko n'umugabo wubatse ufite umwana umwe arasa nk'ushushanye n'ugunda n'amahoro make yarangwaga iwabo kugeza aho umuryango wabo wabaye ikimenya bose mu murenge wa Kabari yakuriyemo akaba nabutuyemo magingaye
twari tuzwi muri karitsiye twari tuzwi mu mudugudu wacu urugo rwacu rwari ruzwi ni bande barwanye ni kwa runaka ni bande barukubitanye mu masafuriya ni kwa runaka byahoraga bizwi ko n'abashinzwe umutekano rimwe na rimwe bakunda kuza gutabara ariko ikaba yubusa nyine n'amafaranga batwakaga yo kwishyura biroti 50 ntayo twabonaga kandi turi kuyabura urugo ntiri buramo icupa ariko rukaburamo 50 ya biroti
Claude wavutse ari uwa kabiri mu bana 9 bavukana ngo yaciye ubwenge asanga izi mvururu za hato na hato zihora hiwabo kugeza aho zatumye ati ishuri ndetse bigera no kuri barumunabe abonye abuze igisubizo afata icyemezo cyo guhunga umuryango
ngonje nabonye ntahera muri urwo ngurwo mbana na barumunabange nta numwe akomeje amashuri tafata umwanzuro wo kwigira mu mugi gushaka akazi makeya restaurant nakoragamo umubicumi nkabona naye ntazira igihe
nubwo yakekaga kahagi yazaryoherwa byaramugoye cyane maze umutima ugahora umugaruri wabo nkuko abyivugira mungu yikahamya kubwo yatahaga yasanze wabara amahoro intugunda ari amateka ese ibi byaje guhinduka gute uyu ni mungu yikukomeza
ni ntambwe ya mbere yateye gukizwa kugira ngo amakimbirane ase nkaho ahosha kuko twebwe urebyo ikibazo cyacu cyagiye akenshi nakubwiye tugitangira ko inzoga arizo zari ku mwanya wa mbere mu guteza ibibazo nkigumira mu rugo nkafatanya nabo tukako twakiteza imbere
aha tuye mu ngo yikomaginga ya ni munsi y'umuhanda hateganye neza no kwasi witegereje kwasi ubona ka urugo rudashonje hari inzu nini kandi iteye umucanga amatungo magufi hanze ndabona n'imyumbati myinshi itwikirije ishitingi ibintu bahati chance umuvandimwe wa mungo yikasobanura nk'umusaruro w'ubufatanye butaharangwaga mu myaka yashize
urebye kuko kera papa yakundaga inzoga cyane amafaranga abonetse akajyana ku kabari mama akajya guhinga wenyine natwe turi mu rugo twenyine yaza akamukubita rimwe na rimwe papa bakamufungira ku murenge ejo yaza kongera akamukubita bigahora muri urwo ariko ubu ngubu urabona yuko nasubiye ku ishuri na mungu yiko n'abafite umugore ntaba mama barajyana guhinga ibintu byose arabikora ntari
mungu yiko Jean Claude de mu mvugo yoroheje no mugabo w'amazi imyaka 25 aba mu muryango utabamo amahoro namba ngari kubuyaba muhamya yuko nababa mu bwo buzima maginga ya nabo bashobora guhinduka nkuko byagenzi wabo kubaturanye b'umuryango wa Rurangwa umubyeyi wa mungu yiko na chance bahati ngo guhinduka kw'imibereho y'uyu muryango ni nk'igitangaza ariko ngo nini isomo kubw'ikiganiro ejo mu ntara y'Iburasirazuba nitwa Yves Nkuye mu rugi
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM Alpha Africa Kid of Africa Mutoto wa Africa
Aha tumaze kumva inkuru y'umwe mu babuze amahoro agahunga umuryango we ariko akagaruka nyuma amahoro yaramunutse mu muryango wabo ariko Dorin mukanya mbere yuko twumviye inkuru hari ikibazo warubajije abadukurikiye
yego nari mbanje kubabaza niba kubura amahoro mu muryango ari bwo buryo bwiza bwo kuyihunga tukajya kuyashakira hanze y'imiryango yacu none rero bakunzi bacu nyuma yo kumviye inkuru ese murabona hakorwa iki kugira ngo aho guhunga imiryango yacu kwera kuyiburamo amahoro ahubwo twaharanira ko amahoro yaganza mu miryango yacu
nk'ibisanzwe 07/28/2832 niyo nimero mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu reka noneho dukomereze mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo nyuma yayo gato mugenzi wacu Christella Uwicyeza aradusomera bimwe mu bitekerezo mwadusangije ku kiganiro duheruka kubagezaho
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo Ikigali mu Rwanda
Herukana ibyishimo kwa gatsimbanya ari byose ndetse amaze no kwakira imbabazi mu muryango bitewe n'uko yari yamufashije kwishyura amafaranga yari akenewe muri cyamunara ese ku rundi ruhande Minyoni ntago aribaruka areka amatsiko y'ibi byose tubikurikire muri iki gice
niko mbaba
karame muyo
mbwira rero amakuru afatika nabonaga rimwe mwicaye mu myanya ya mbere mbwira uko byagenze na bene wanyu
ibijyanye n'iki se kandi
none se ko nabonye ari wowe bicaye iruhande kandi wicaye imbere muri cyamunara rwa gatsimba
cyagenze neza pe habashije kwishyura amafaranga hafi ya yose kuburyo nayo asigaye ari make cyane ngo kandi nayo nibabone ubushobozi barahita bayishyura
sinumva se ibintu byabo byose ubizi ese ngo bayakuye hera
ibyo byo simbizi wazababaza pe
eh jumpisha makuru sha sinumvise ngo niwe wabishingiye muri byose cyambaba gendurana niye tu
none se muyo abantu bagize ikibazo kigakemuka sinumva ari byo byiza
kuba cyagakemukiyeho gatsimbanye ntarimo ubutindagira uriya nuwo gutabwa suwo gufashwa
erega muyomba reka nkubwire imana ikunda abanyabyaha
umva mbese nuko
kandi wibuke neza ko natwe tutarabere kuba rero uyu munsi wa none hari amakosa gatsimbanya akora si kuvuga ko igihe agize ibibazo atafashwa kuko ibyo ari byo byose biri mu bintu bishobora gutuma yikosora reka nkubwire nk'urugero mu yose ibyo nk'ubu yafite hayabura ukayamuha mbese ukayamwishyurira
nagenda aragakobwa n'umurugo Yesurunga nkayamuha
cyane rwose
nyafitaho kuyamuha nayajugunya muri toilette
nibyo rero nakubwiraga igihe cyose utekereza abandi bibi nawe naterambere uzigera ugira
Nyuma y'ikinamico nyiramubande nk'uko maze kubimenyera uyu ni wa mwanya tunyura mu bitekerezo mu wa mwana dusangije kubiganirijo byatambutse. Mu gutangira reka mbabwire ko muri ibyo biganiro hari icyagarukaga kugituma habaho kwiya ku buzima ndetse n'ikiganiro maka cyakorewe mu rwunge rw'amashuri ya Ruhango aho baganiraga niba ari umuhungu cyangwa umukobwa utuma habaho imibonano mpuzabitsina. Reka ubutumwa bwa none tubihere ku bwa Ezekiel uri mu karere ka Nyamasheke mu butumwa bwe yagize ati kwiyahura si wo muti w'ibibazo rwose ariko mbona ikibitera ari agahinda gakabije. Gakumba Potogene yagize ati abakobwa nibo biyenza ku bahungu aturugero nabaha umukobwa yarampamagaye ngarashaka ko musura nagezeyo ansaba ko twakora imibonano mpuzabitsina naho uwiringi imana Jean Claude aravuga ko imibonano mpuzabitsina ku batararushinga idakwiriye ati kandi byanateza amakimbirane hagati muri ati byongeye ni ningeso mbi dukomereze kuri Anastasi aho yagize ati muraho neza wo mu kiganiro ejo naho kunsanganyamatsiko aravuga ko kwiyahura yumva biterwa no kuba umuntu aho umwanya bidafite agaciro naho uwa Mariyu Rusizi ati nge mbona mwese muwa mubyumva kimwe nta n'umushukundi bikorwa n'urukundo mufitanye undi utatwibwiye aravuga ko kugira inama umwana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu muco wacu ari igikorwa cy'abubatse ndetse hari n'undi uvuga ko abona abagira uruhare mu mibonano mpuzabitsina ari abahungu ati kuko gutereta n'iby'abahungu ni gake cyane uzasanga umukobwa yabyisabiye Iko butumwa bwa none tuhine ku bwanyu muza Jean Claude uri gitambi mu karere ka Rusizi we yagize ati mbanje kubashimira naho ati kubijyanye n'insanganyamatsiko nge mbona kwiheba agahinda n'umubabaro bitagatumye umuntu yiyahura yakomeje avuga ko umuntu nk'uwo akwiye kumva ko kugera mu bibazo nk'ibyo ari ibisanzwe yesoje ubutumwa atanga inama ahavuga ko bakwiriye kuganirizwa bakumvishwa ko nyuma y'ibibazo ubuzima bukomeza Reka nshimire mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ubutumwa bwanyu tuzabugaruka mu kiganiro cy'ubutaha njyewe na Christela Uwikeza
Urambabaje Nitwa Teta Diana ndi umuhanzi nyarwanda nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM
Mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro cya none reka tubibutse ko mu gice cya mbere mu kiganiro twaganiriye ku mahoro mu muryango ariko tukibanda ku kuba umuntu yahunga umuryango we kubera kuburamo amahoro Darwin aha twibazaga iki
aha twibazaga tuti ese guhunga imiryango yacu kubera kuyiburamo amahoro ni igisubizo kirambye ku buzima bwacu ese murabona hakorwa iki kugira ngo buri wese agire uruhare mu kubaka amahoro arambye mu muryango ndetse n'igihugu
ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 3232 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na Instagram ujya hashakirwa ugashakisha ikiganiro ejo iri n'izina dukoresha kuri izo mbuga zombi
Chris Pereka dusoze dushimira cyane itsinda ry'abanyamakuru b'ikiganiro ejo riba ryadufashije gutegura iki kiganiro. Shimire kandi namwe mudahwema kudukurikira kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho buri cyumweru.
Kuri mikro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye
Dorin Dahumba.
Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro. Mukomeze kuryerwa n'ibiganiro mukurikira kuri Radio Ijwi ry'America. Mugira amahoro.
Murumva Radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mugume ku maradio yanyu. Mukanya gato saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha. Murakarama, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas.